www.malawi-musiclife.com.
Chikondi tima pele kila nsembe Nadisu nga malize sazi yambe Antuwa mbili ya maseweleta Chintuja wino chomwe ya chipeza Inesi ndili chonchondi mamenye la kondo Chimene chili changandi mafwantula mikondo Ine ni kazi wanga pali ponse londo londo Nyadi lana chita kwila na mikono Talole la kuchomba kunchito bola ndiku Patenta wionse kusana ni usiku Talole la kuyimisa mabizi na sip Chikambila ne mapula na sikile tip Time, 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 tizi pangire nta Time, time, kumbari, biba love Tama gisane ko, tikili gishane ko Ndele, chintu chotireka nisa choka ndi imfa Pawidi pawidi sipa uzirika Mapeto wako mazaluzo sonse Chumo sajipeza kazi ena mutenga Muzazi mangirila mosa masa kefufila Nakale kutipali soa kazi ena Amamu pasa pressure mtu wa mamuna Kumamu tela mau malumuli mbikitana Suma ndipangila sumwe ine ndi mafuna Kukala jete siku kusa mai Kudeka kumsa peze lepo mai Ndikama kuko ndani sino soa kolowela Jigudi ndo wangani pondi kungu yenela Tawi ya mulungu si mungalande Funa funa ufumu wake Muta peza zonse pa mapetu pake Kumapo sale pela masumpenya kumalemba Tawi yo ikika sofuna zano zizateka Ola muka peza kandalama kumasunga Osango tela kuja mimba simu mayamika Kazi wanga sini ngamusie Pita kunja kamba kandalama Kalana ye pa mafuto pantendele Chintu chotireka nisa choka ndi imfa Pawidi pawidi sipa uzirika Mapeto wako mazaluzo sonse Chumo sajipeza nkazi ena mutenga Muzazi mangirila mosa masa kefufila
Choose one thing my brother Peza nika inchito theni banja Kanza Katiku pita uko suzi kaja Inatumbaga siri koho Gatini mwana mai yako Sotini mundu wa iwa lako Na yali ndizi lako lako
www.malawi-musiclife.com